tukyusize embeera yabaagerese emyaka kubawangaala y'ekitono yatuwone tuzaalayo ku bwana era yamma abafiira mu bugumba yawetabo boolaba abeewalulira mu nguudo n'abamu tebazaalwa batyo biba bisago bye byabagetagetanga bwatyo n'apima akaddako okufunayo banaokufiirwanga muno mu nsi temulimu endeera tulinze buli ekirimu okusika manya nti ebigirimu biyita tebikuwaliriza ng'olera eggwanga ofubanga n'okumabambi buli lwe weesanga nti waliwo ekizibu bukyayi bwe buvaako akabasa ne tusowagananga ne tubulwa eddembe sitaani tayinza kwekya era buli lukyayi yaayo ekigezo ate yatukiza amaanyi kuba kubakemebwa batono nnyo abakuma nywerera we watudda otobuna duniya temuli mirembe musaana obeerenga abawoogerwako abeesonyi ebyose atobukuka tubyewawabula katonda abola abasabiriza obubanga omusanze omuwanga yakatu abatakulinako musango omuwa katonda ennyafu nemu ekyokulya okuzingamira wate tayayagala nti yakisaba katonda bambi mulimu n'obutennyo nga nabwo buli butyo tebulina muyambi ennyo ntebulumirawo buty obukoteka mutwa nti belusaba tebabuwa awe butyo tebulina yasiiraffe gye tukolereyo busula ne mu bikaali weeresaako kwolumye bambyoka kasukiro yakombogalo musango talina musaasire wabula ensi yeyamusika mu kakido okuzingamira waaty aba mu bulumi asaana kuwa buyambi bikanga bwabyo bigwewaabwe bibawunya emiwabo batubire mu buzibu bambi gyona siba busungu temuli muganyulu muno mu nsi temuli mutuufu kiri mu butonde abalamu okusobya toyolesa bukambwe nno kyoweddemu otewuluza ettumbizi sawansi kyogaludde ekyo alisisa ekitala okajjukirenga bonereza ekimala ng'oyo tomyumyula obulumi tewali atyotya bonereza ekimala ng'oyo tomyumyula obulumi tewali atyotya ezigoba omusajja oleka mwezidde n'ensi efuuka ddala nkisimbako erinnyo kati omwana akozesa ate kitaawe so nno tulinayo akabuli omuli omulamuzi oli esukka obukambwe kitusonyiwa tikukunkumuka malusu ogonye biyidde nange ebyenkatika eby'omuntu okubirya bibaako ennimiro kati gwakkuse mutala ki okuli ennimiro yomujja ebyengera sigambye ogiragenze kati wabula gitegeke eriyaligibuuza sebatuuzizza olukiiko kitoyogera bulungi busaza omusango wattamali kuzimbya nti ovuubiseemu bye bakuze ensalayo ngaguti tuwa mururi seru gane yuri kuchurura Stampu ze tukula umame fetuliziwa kuzaluliziwa disiwe Mwemu zitawaze katina fekululi tuliba kuwe mpakula Tijama stampu yoyino nziza kanga tekuwe musango Bala bewe watu nudeno temuka nuramaso mulinde bulinze uluna kuruli
Come with.